sija choka runda kwako nimekwama kwako nimetuna leo na madon mebeba mabunda mabunda leo na madodo nichanganye kachapati kwa madondo nipe tamu nikupe muogo nipe yote sitaki kidogo kupendizi kama king wa bosongo yeah yeah forever mimi nataka nikupende kupe love na utamu watende sema please basi unataka twende mwezi kona niko treat kama payday mimi niteja na wewe ndo bedede hizo down nazo nipa nipe nipe yo nipe naitaka yo nipe nipe yo nipe naitaka yo sizi mindo kinipa yo sizi mind kushika yo sizi mindo kinipa yo sizi mind mikucheza na yo yo minapenda hizo food unapikaga snacks on snacks minakulaga wakika mna vitisho minachekaga nachopata toka kwako natoshekaga leave a fine face tusiseme haga ha ha tusiseme haga nchakulinda beki komando kufichika mpango wa kando kesi zote ziweke kando night you elite kakando unishike shike kakanjo nipe body yako ntai handle yeah yeah tai hando nipe body yako tai hando yeah 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 tai hando nipe body yako nipe nipe yo nipe naitaka yo nipe nipe yo nipe naitaka yo sizi mind ukinipa yo sizi mind kushika yo sizi mind ukinipa yo sizi mind mikucheza na yo yo takulinda beki komando fichika mpango wa kando kesi zote ziweke kando night you elite kakando unishike shike kakanjo nipe body yako tai hando yeah 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 tai hando nipe body yako nipe nipe yo nipe naitaka yo nipe nipe yo nipe naitaka yo sizi mind ukinipa yo sizi mind kushika yo
Saimo on the beat.